This message, Faith, by Brother William Marion Branham, was delivered on Sunday morning, August 13, 1961, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Liteya oyo, kondima, yandeko William Marion Branham, eteya makili boso na anglais, Mokolo mwa lomingo na tongo, mokolo mwa zomi na misato, sanza ya mwambe, na mobu 1961, na Branham Tabernacle, na Jeffersonville, Indiana, États-Unis ya Amerika.
What you've got to use is faith in God to make it work. See, so you've got your own resurrection inside of you.
Your resurrection lays inside of you in your spirit.
Kasi osengeli osalela kondima na yo na nzambe. Pona kotia yango na musala, bomoni, na bongo ozali na lisekwa na yo moko kati na yo. Lisekwa na yo ezali kati na yo, kati na molimo na yo.
I know when Jesus died on the cross, his soul descended into hell and preached to the souls that were in prison, that repented not the long-suffering days of Noah.
Sika boyebi tango Yesu akufa kine kulusu, molimo na ye ekitaki na lifelo kote ya milimo oyo ezala kina boloko. Ba oyo babongola ki mitema te na tango ya mutema molai na mikolo ya Noah.
His body went into the grave, but before he died, he committed his spirit into the hands of God, into the hands command my spirit. So you see, his spirit went to God, his soul went to hell, his body went to the grave.
Nzoto na ye kitaki na lilita. Kasi liboso akufa azongisaki molimo na ye na maboko na nzambe. Kati na maboko. Na maboko na yo nazongisi molimo na ngai. Bongo bomoni molimo na ye ekendaki epai na nzambe. Pe elimo na ye ekendaki na lifelo. Nzoto na ye ekendaki na lilita.
Anointed the prophets to bring the message to the people. In the last days, through Christ, now in these days here, through the gospel.
Boye, molimo oyo ezalaki kati na ye ezalaki molimo ya nzambe. Molimo yango mbala mingi pe na mutindo ndenge na ndenge ezalaki kupakola basakoli pona komemela bato sango. Na mikolo ya suka na nzela na Kristo. Pe sikawa awa na mikoloyo na nzela ya sango malamu.
Now, when we receive Christ into our heart, there's all that we have need of. There's eternal life.
Bongo tango toyambi Kristo na mitema na biso, yangonde nyonso oyo tusengeli na yango. Bomo ya seko ezaliwana.
Now, Christ could not come back until 3 days was fulfilled, because his spirit was behind a screen. Like a bar, like this, that he could not cross over that bar because it was the spoken word of God that he was to lay in the grave for 3 days and 3 nights.
Kasi Kristo akokaki kozonga te kino mikolo misato eko kisama. Pamba te molimo na ye ezalaki sima ya etando moko, lokola lopango, lokola boye. Na motindo ete akokaki kokati sa ngambo mosusu ya lopango yango te. Po ezalaki liloba lilobami ya nzambe ete esengelaki na ye kosala mikolo misato pe butu misato kati ya lilita.
Now he could not come back until that 3 days and nights was up. Then when the 3 days and nights was up, his spirit was loosed. It went directly to his soul and his soul came back and picked up the body and fulfilled what he said, I have power to lay my life down, I have power to take it up ever. I have power.
Boye akokaki kozonga te kino mikolo misato pe butu misato wana ekokaki. Bongo tango mikolo misato pe butu misato ekokaki, molimo na ye ekangola maki. Ekendaki mbala moko epai na elimo na ye, pe elimo na ye ezongaki pe ezwaki lisusu nzoto na ye. Pe ekokisaki oyo ye alobaki. Nazali na nguya ya kopesa bomoi na ngai, nazali na nguya ya kukamata yango lisusu. Nazali na nguya.
Now, each one of you have power the same way because you are sons and daughters of God. And the very spirit that's in you this morning, the Holy Spirit that's in you this morning, that same Holy Spirit will raise you up. So you have power.
Sikawa, moko na moko na bino azali na nguya motindo moko po bozali bana mibali pe bana basi na Nzambe. Pe bobele molimo oyo ezali kati na yo na tongo oyo. Molimo mosantu oyo ezali kati na yo na tongo oyo. Bobele molimo mosantu yango ekosekusa yo. Boye ozali na kati na yo na nguya ya komisekusa.
When you die, your soul will go in under the altar of God, not in right in the presence of God. Now your spirit will go to God, but you cannot come back.
Tango kufi elimo na yeko kende na sena etumbelo ya Nzambe ezali te mbala moko liboso na Nzambe. Boye molimo na yo eko kende pai na Nzambe kasi okoki kozonga te.
Remember the Bible said the spirit and souls are on the altar crying, Lord, how long, how long? Could not return until the scriptures fulfilled. Like Christ cannot return until the scriptures fulfilled.
Boka nisa lisusu na kati ya Biblia eloba miete molimo na se na etumbelo ezali koganga kolo tango nini kino tango nini pe bakoki kozonga te kino makomi eko kisama pe lokola Kristo akokaki kozonga te kino makomi eko kisama. Bongo simana nyonso wana kosila kosalema minyoko nyonso esili pe bandeko baleki na minyoko ya ndenge moko to biso tosili konyokwa mandenge bango banyokwa maki pe bongo na bongo na bongo na mokolo wana okoyeba malamu penza esika okundamaki Nzambe ya kokangola molimo na yo pe koya epai ya elimo. Sikawa elimo ezali eteni na yo oyo yebaka makambo. Pe sosolaka maele na yo. Bozali koyeba lisusu emononeli oyo nazwaki kala mingi te tomwa kome mama. Oyo nakendeki na esika wana pe na monaki bato oyo wana. Boye molimo na yo ekozongela nzoto wana pe lolenge wana ya nzoto elimo oyo ezali nzoto oyo esengeli kolia te pe bongo na bongo soki hema oyo ya mosuni ebebisami tozali na mosusu oyo ezali kozela nzoto moko ya lola. Pe elongo na molimo wana, na elimo wana pe nzoto ya lola wana, okose kwisa lisusu nzoto oyo ya mosuni pona milenium wana ya kembo. Omoni, ozali na nguya kati na yo sika oyo, pona kosala yango sikawa. Na yango nguya wana oyo ozali na yango sikawa, ekoki kozalisa mokili ya sika. Nzamba azali na biteni ya nzoto ya mikepe ya motaute, pe biteni ya minene ya kilo oyo etondi na nguya te. Mwako simba mamoke ya Nzambe ezali na nguya nyonso. Bomoni, mwako simba mamoke ya Nzambe. Na boye, boyebi, na boye, na zomeka kome mabino sika wakati na akondima.
You know that something has happened to you as a Christian. Do you know it? Amen. You used to ride down here in the muck with all of the muck and sin and drinking and gambling and things of the world.
Lokola mokristo oyebi ete eloko moko ekomeli yo. Boyebi yango, omesanaka kobika awa kati na bosoto nyonso, na masumu, na komelaka masanga, na kobetaka masano ya mbongo pe pe makambo ya mukili.
Well, as soon as you believe that Christ forgave your sins, you raised up above that stuff. Amen.
Bongo bobele tango ndima kete Kristo alimbisi masumu na yo omataki likolo na makambo nyonso wana. Sikawa ozali kobika likolo awa, umoni, likolo na yango nyonso, pona nini? Po ndimiete ozali mo Kristo. Bongo tango yambaki Kristo, pe molimo mosantu yaki epai na yo, na tango wana ozui kondima kati na molimo mosantu, oye pesi yongu ya ya kobika likolo na lolenge ya bomoi wana ya lisumu. Maramu, sikawa eloko moko yosengeli kosala pona komata likolo kati na lobiko ya nzoto, zala bobele na kondima mingi, koba bobele, bobele kopusa yango liboso, omoni, pe yango wanande. Sikawa, soki ozali na bokono, pe ozali mo Kristo te, koma mo Kristo sasa ipi. Na tina ete nguya wana ya lubiko na nzoto eya kati na yo. Na kukoma ka mo Kristo, pe yango ekopesa yo kondima ya kubika likolo ya masumu. Ekopesa yo kondima, pe nyonso oyo ozali na yango bosenga kati na mobembo oyo, ezali penza kati na yo sikawa. Pe loko moko oyo sengeli kosala ezali nde kozala na kondima na Nzambe. Oye kobimisa makambo kitoko. Oye ezali kati na yo. Na nzela na molimo mosantu. Sika bososoli yango malamu. Bokamati yango.
Billy told me last night, call me and say, come in this morning, especially for one person. Come thinking we're having services this week of those seven seals.
Na banze te Billy aibisa kingai na butwe leki, abenga kingai pe alubaki. Yaka na tongo yo ezali penza po na motomoko yo ya yaki. Akanisa kiete tozali na mayangani na poso yo na tina na bilembo sambo wana.
And they brought a sick child, I believe. And if you're here now, sir, remember, you cannot, your faith will have to go for that child if it's a little infant child.
Pe na banzi ete bayaki na mwana moko yo ya zobela. Pe soki ozali ya wasika wa misye, kobosa na te, okokite, kondima na yo esengeli kokota na mosala po na mwana yango. Soki azali mwa, mwana moko ya moke.
But now, let me take another scripture, if it's all right. Just all right. Just remember, now in the Gospels, we read over in the 16th chapter, I believe, of the Acts, where that Paul and Silas was in prison. One night. And they've been beaten because they cast the devil's spirit out of a fortune-telling girl.
Kasitika ete nazwa sikawa likomi mosusu, soki ezali likambo te, bobele po na mwa ntango. Bomi kanisela sikawa. Na kati ya sango malamu, totangi na mokapo ya zomi na motoba na banzi, na misala, esika oyo polo na sila bazalaki na butu moko na boloko. Pe babeta maki po babengana ki molimo mabe na elenge mwasi ya soloka.
And it was, and she, her masters, had got angry about it and beat them, put them in her prisons. And then when they did that, well, Paul and Silas was praying and God sent an earthquake and shook the jail down.
Pe zalaki, pe ye, bakolo na ye bazalaki na kanda po na yango. Babeta ki bango, pe batia ki bango na boloko oyo ya kati. Petango basala ki yango, wana polo na sila bazala ki kobondela. Nzambe atinda ki koningana ya mabele pe ekweisa ki boloko na se.
The flipping jailer being a centurion which to lose his prisoners was to be his own life and have to pay for the prisoners.
Mubate li boloko ya mo Filipia lokola mokonzi na basodan kama boye kubungi sabato na ye ya boloko, asingla iku futa yango na bomo ina ye moko na isika ite za la bato ya boloko.
He pulled his sword and was going to commit suicide when Paul ran forth and said, do yourself no harm, we're all here.
Abenda ki mopangana ye pe alingai komi boma. Polo akima kimbangu pe alubaki, komisala mabete, biso nyonso tozaliawa.
And this centurion had saved some impression they had had about Paul and them. They might have sung hymns, they might have testified or done something. But whatever it was, they know that they were holy men.
Pe mokonzi ya basodan kama oyo, toloba, azalaki na makanisi ya lolenge moko boye, lokola oyo bango bazalaki na yango na tina na polo, na bango. Eko kaki kozala ete bayembaki banzembo, eko kaki kozala ete batatolaki to basalaki eloko moko, kasi ata ezalaki likambonini, bayembaki ete bango bazalaki basantu.
They know there was something different about those men because quickly he asked,
Baeba kiete zalaki neloko moko ya ndenge mususu na batowana. Poete noki noki atunaki. Esengeli na sala nini pona bika? Esengeli na sala nini pona bika?
Now Paul said, believe on the Lord Jesus Christ. Amen. And thy house shall be saved. Amen.
Bongo polo alobaki. Ndimela nkolo Yesu Kristo. Pe yo na libota na yo boko bika. Malamu, sika asoki kondimela nkolo Yesu Kristo, elinkolo bate ete lobiko na ye eko biki salibota na ye. Kasi soki azali na kondima oyo eko kie pae na nzambe pona lobiko na ye moko, ako kipe kozala na kondima moko pona libota na ye. Pe libota na ye sengeli pe kokota. Bumoni? Ndenge moko. Kaka ndenge yobo asalaki lokola na lobaki na pokwa moko boye kuna na Georgie na lianga ni moko na lobaki. Yobo alobaki sikawa na ebite soki bana na ngai basumukaki. Bongo soki basumukaki. Pe yobo azalaki ne loko moko ya kosala pona kozala moyenge beni. Yango ezalaki kopesa mbeka na kutumba. Alobaki ete akopesa mbeka na kotumba soki bana na ye basumukaki. Bongo bakolimbisama na lisumu na bango. Pe yango ezalaki eloko malamu ndenge tata na bango asalaki yango. Wanande tata moko ya makanisi malamu. Tusungeli na batata mingi ya motindo wana lelo. Pe yobu apesa ki mbeka na kotumba. Wana ezalaki liboso ete ebolozi na ye eya.
But when his children was all killed,
Kasi tango bana ne nyonso babomamaki pe bampate na ye nyonso kufaki, pe nyonso azalaki na yango ekamatamaki, afandaki likolo na libondo ya putulu ya moto sima ya ndako na ye. Komi kwanzaka na eteni ya mbeki.
Did you notice, after the days of his tragedy when God began to restore to him again, where he had 10,000 cattle or so forth, he restored double his sheep and double his money. But did you notice, and God also gave
Butalaki malamu si manami kolona ye ya bolozi tango nzambe ya bandaki kozongi selaeli susu. Esika azalaki na bibwele koto zomi, pe bongo na bongo, azongi selaki ye mbalami bale. Pe apesa kie bampate mbalami bale, pe biloko nyonso mbalami bale. Kasi bosila kotala yango malamu, pe nzambe apesa ki lisusu pe yo bobana na ye sambo. Busila kokanisa esika nini bango bazalaki? Mbeka na kotumba wana ekamataki esika na bango. babiki samaki bazalaki na kembo kozela yepo aya azali elongo na bango lelo. Yona libota na yo bokobika bomoni bongo yobo azalaki na eloko moko ya kosala po azala moyenge ben ezalaki kopesa mbeka ya kutumba. Yo ozali na eloko moko ya kosala po ozala moyenge ben ezali kozala na kondima na Nzambe. Pamba te na kondima nde okobikisama, na kondima nde obiki na nzoto, na kondima nde ozwi nyonso oyo ozali na yango. Omoni?
It's by faith that you believe. Now, believe on the Lord Jesus Christ and thy house shall be saved.
Ezali na kondima nde ondimi yango. Sikawa, ndimela nkolo Yesu Kristo pe yo na libota na yo bokobika.
Now, sir, you got the baby here to be prayed for. You believe yourself. I'm here to put my faith with yours. And we'll believe together that God will heal that baby.
Sikawa, misye, soki ozali na mwana yango awa po babondela po na ye, ndima yo moko. Nazali awa po na kotia kondima na ngai esika moko na oyo ya yo, pe longo to kondima ete Nzambe akobiki sa mwana yango.
Amen. We got in us the power to do that.
Amen.
You got in you the power to do it. Every Christian's got the power to do it. But now if we can just get that power is controlled by law, as I've often said, it's like a gravitation controls water. Because it's a law of gravitation that controls water.
Bomoni tozali na nguya kati na biso pona kosala yango. Ozali na nguya kati na yo pona kosala yango. Mokristo moko moko azali na nguya pona kosala yango. Kasi sikawa soki tokoki bobele kozwa, nguya yango eyangela mi na mobeko moko. Ndenge na lobaka tango nyonso, ezali lokola nguya ya gravitation oyo eyangela kamai. Po ete ezali mobeko. Nguya ya gravitation oyo eyangela kamai. Moi eyangela maka na to mabele, ko baluka ya mabele, okokite kosalisa moi eloko moko bongo oloba. Na kanisi na lingi kolala mwa tango molai, tele mango nga moko.
It won't do it. See, because there's a law. If you work according to that law, well then everything will be all right. If you go to bed at 9, you can wake up at 9.
Eko sala yango te, omoni, po mabeko moko ezali. Soki osali kokokana na mobeko wana malamu, boye nyonso ekotambola malamu. Soki olali na ngonga, okoka kolamuka na ngonga.
And if you, like we got the Lake Superior, Lake Ontario, Lake Huron, all those great lakes up here, we got tens of thousands of acres of ground out in Nevada and California and Arizona and New Mexico, that's burning up for that water. Of land that would raise anything.
Pe soki yo lokola tozali na Laki Superior, Laki Ontario, Laki Huron, pe ba laki nyonso ya minene awa boye. Tozali na bankoto zomi mbalankoto ya bitando ya mabele awa na Nevada, na California, na Arizona, pe na Nouveau-Mexique. Oyo ezali kozika kuna, pona kozanga mai, bitando ya mabele oyo ekoki kokolisa ata nini. Bokoki koleisa mokili mobimba kuna, soki bobele bozalaki na mai wana oyo ezali likolo awa kuna na se. Elingaki kobulonganisa yango te, po yango ezali kouta na liziba. Kaka na tango yango ekiti na mbala moko etondi lisusu, po gravitation nde ekobatela yango wana. Malamu sikawa, soki okoki kosala kokokana na mobeko ya gravitation, okoki kozwa mai nyonso ya balaki minene oyo pe kumwangisa bamboka nyonso kuna pe koleisa mokili mobimba moto moko te akozala na nzala kasi okoki te kofanda wana pe koloba iyo namoni yango ezali bongo esengeli na yo kokende kosala yango. Malamu yango ezali ndenge moko na mobeko na Nzambe. Mobeko na Nzambe ezali kondima. Pe tozali na kondima awa na tongo oyo. Po na kobikisa ata bokono nini. Kosala ata nini. Kasi eyangelami na mobeko moko. Pe mobeko yango ezali kondima. Mobeko na Nzambe ezali kondima. Yesu alobaki, eloko nyonso oyo sengeli na yango, tango obondeli, soki okoki kondima ozui yango, okoki kozwa yango. Nde yango wana, boye kondima nde ezali koyangela yango. Pe kondima ou epesa meli biso bobele ndenge tusengeli na yango. Bongo tosengeliko nzamba pesi na ba moko kati na biso ndambo ya kondima. Na ba mosusu ndambo mosusu ya kondima. Ezali te ete bozali na nguya moko ya monene koleka mingi. Po ete tango okomi mo Kristo, yo sili kozwa ya nguya. Kasi ozangi nde kondima po na kosale la nguya yango. Bongo na tongo yo tango ye po babondela po na yo, mikanisela, Biblia elobi boyi. Oyo ezali solo, Yakobo mitano zomi na mine. Soki bato na bokono bazali na kati na bino, tika ete babenga mapaka ya lingomba. Tika ete bapakola bango mafuta, pe babonde la apona bango. Libonde li akondima ekubiki sa mobeli. Pe Nzambe akotele misaye. Ezali elaka. Soko kondima yango. Na yango omoni, lobiko na nzoto epesa meli na moto na moto. Yango ezalaki na mikolo na Yesu ya Nazareth. Ya kokaki te kobikisa bato kokesana na kondima na bango moko. Alobaki, na koki soki ondimi. Soki ondimi ete nazali na makoki ya kosala oyo. Na koki kosala yango. Soki okoki kondima yango.
So some people throws the power of healing into some of the evangelists. It's not that.
Bongo bato mosusu babwakelaka nguya ya lobiko na nzoto epai ya ba misusu, ba evangeliste. Ezali bongo te, nguya ya lobiko na nzoto ezali kati na yo. Yango ezali nde kati na yo. Bazali bobele kosala yango na ndenge longobani te. Evangeliste azali na nguya ya kobikisa te. Molimo mosantu nde azali na nguya ya kobikisa. Pe yo ozali na molimo mosantu.
Amen. That's the little tree that you are. And all the things that you have need of is in you. So therefore you just start drinking from God's promise and it's the truth. God said he healed me. By his stripes I am healed.
Yango nenze te moke oyo yo ozali. Pe biloko nyonso sengeli na yango ezali kati na yo. Na bongo yo banda bobele komelaka na elaka na Nzambe. Kolobaka, ezali solo. Nzambe alobaki ete akobikisa ngai. na mapipi na ye na biki sami. Yango anande, oyebye loko zali kosala, obandiko bimisalo biko na nzoto. Esili, omoni? Na bongo ba mosusu bakoki komona eloko oyo ozali na yango. Sikawa yango ezali nini? Kondima ezali endimiseli ya makambo bozali kolikia. Etali seli ya makambo oyo ezali komona na te. Na koki kolona mwanze te wana kuna, nazali komona bapom te. Kasi yango ezali kuna na kati. Mwanze te wana eyebiete yango ezali kuna na kati. Bongo ekubanda bobele komela mai, kokola pe kokola. Pe eyeba kiete, yango ezali kati na ngai. Na kubimisa yango awasi mana mwantango. Pesa ngai mwantango. Batela ngai bobele mwamuke. Ezali bobele kokoba komela mai. Iyo. Na ebiete bapom ezali kati na ngai. Na kubimisa yango si manamu antangu. Pe na mbala moko tala yango oyo ebimi. Tala bapom yango oyo ebimi. Po endima kiete yango ezalaki kati na ye. Soki ondimiete nguya ya Molimo Mosantu ezali kati na yo pona kobikisa yo na nzoto, yango wana nde, koba bobele kopusa, omoni, ozali na kondima, okoki komona mbano na mbala moko te, okomona yango te. Sikawa bomoni, Yakobo alongisaki abalayama na misala na ye. Polo alongisaki abalayama na kondima na ye. Kati na bango mibale, tolo banini, abalayama azalaki kolobela oyo. Na lini koloba, Polo azalaki kolobela oyo Nzambe amonaki kati na abalayama. Pe Yakobo azalaki kolobela oyo bato bazalaki komona kati na abalayama. Bomoni? Sikawa bomoni, na bongo Nzambe ayebaki ete, liboso mwana aya, ete abalayama azalaki na kondima. Pe abalayama atalisaki yango na Nzambe. Na kosalaka elokola ye ete mwana azalaki koya tango oyo ye azalaki ekomba. Azalaki na bana te, libumu ya mwasi na ye kaukaki. Pe ye azalaki ekomba. Kasi ata bongo ye ayebaki, kuna na kati na esika moko boye mwana azalaki. Bomoni akobaika akomela elaka. Koyekeme likolo na El Shaddai monene ya Nzambe. Mabele, koyekeme wana komela pe koyebaka ete Nzambe akopesa ye yango. Ayebaki ete ezalaki elaka. Pe ye asengelaki kosala yango. Pe biso tozali bana ya abalayama. Bongo tika toyekeme na elaka na ye pe tokanga mawana. Na koyeba ete Nzambe akosala yango. Alobi bongo. Sikawa, bondimi yango?
Amen. pray over them and we will believe it. God will make every one of them well. If thou canst believe.
Nabongo tika ete babeli basala molongo awa. Nangambo moko to mususu. Baoyo balingi ete babonde la apona bango. Pe toko bengi sampaka awa apona kopakola bango mafuta. Ngai na kobonde la apona bango. Pe toko ndima ete nzambe akubiki sa moko na moko na bango. Soki oko kiko ndima.
Kenny, where are you at? Come around on this right hand side. That's good. And I want you to play only believe. While they're coming, let's us bow our heads and rest the audience. Let's be in prayer for these people who are coming.
Teddy, ozali wapi? Yaka awa na ngambo ya luboko ya mobali. Ezali malamu. Pena lingie te obeta ndima kaka. Pe wana bazali koya biso losambo oyo totikali togumba mito. Pe toza la kati na libondeli pona bato oyo bazali koya.
Our Heavenly Father, we bring to you this morning in the name of Jesus Christ these poor, sick, suffering humanity that's in this terrible, disastrous condition.
Tata na biso na likolo, toyeli yo na tongo oyo na kombo na Yesu Kristo. Libota na bato oyo, babola, babeli, bato ya minyoko oyo bazwami kati na lolenge mabe pe ya somo oyo. Na ndimeli yo nkolo. Na yebi ete maloba na yo ezali solo, ezali penza solo. Ekoki kokweya te, po ezali liloba ya seko ya nzambe oyo umelaka libela.
They are all powerful like God is because they are part of it. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.
Ezali na nguya nyonso ndenge nzambe azali, po ezali eteni na ye. Na ebande liloba azalaki, pe liloba azalaki na nzambe, pe liloba azalaki nzambe.
And the Word became flesh and dwelt among us. Now we believe that, Lord, with all our hearts, with all our soul, with all that's inside of us, we believe it.
Pe liloba akomaki mosuni pe afandaki kati na biso. Sikawa, tundimi yango nkolo, na motema na biso mubimba, na molimo na biso mubimba. Na nyonso oyo ezali kati na biso, tondimi yango. Pe na meki na ndenge moko ya pete, ya bana kotalisa yango epai na bato. Po bakoka kososola pe koyeba ete nguya ya nzambe ezali kati na bango. Soki bakoki bobele kozala na kondima na bango pe kolanda malako na nzambe.
That's how they were saved. They come and repented of their sins and was baptized in the name of Jesus Christ. According to the Bible of Acts 2, and then Peter said that you shall receive the gift of the Holy Ghost. And here it comes. Just as that is because it's God's word they manifest.
Ezali lolenge wana nde babiki samaki. Bayei. Bayambolaki masumu na bango pe babati samaki na kombo na Yesu Kristo. Kokokana na Biblia oyo, misala mibale pe Petelo alobakete. Bokozwa likabo ya molimo mosantu. Pe yango oyo yei, kaka ndenge moko penza. Po yango ezali liloba na nzambe oyo emonisami. Bongo sikawa na ndenge moko tata toyebi ete ezali solo na tango topakoli babeli mafuta pe tobondeli pona bango libondeli ya kondima ekobikisa babeli nzambe akotelemisa bango. Nzambe tika ete moko na moko oyo azalia wana tongo oyo, atika etumbelo oyo na esengo monene pe na kosepela. Na koyeba ete nzambe asili kobiki sabango. Kende pe bika, po topesi yo bango sikawa na kombo na Yesu Kristo.
Each one be healed and catch the vision. What it means, like Abraham, call those things which
tika ete moto moko na moko abika, pe aso sola emono neli, oyo yango elingi koloba. Lokola balayama abengaki makambo oyo ezalaki te lokola ezalaki. Atambano ezali ndenge nini kondima etalelaka yango ata mokete. Mbano ezali eloko moko te, kondima esili kotele mangui. Pe kondima ezali endimiseli ya makambo oyo tozali kolikia. Pe etaliseli ya makambo oyo ezali komona na te. Nzambe tika ete yango ekita na buzindo ya mitema na bango. Po basengeli na yo. Na keilo kola mosali na yo ya komikitisa, kotele maawa elongo na basali mosusu. Pona kobonde la Nzambe ete atia yango na mitema na biso, pona bato na bokono oyo. Tusengi yango na kombo na Yesu. Amen. Motomoko alobaki ete ndeko Esther Biller azalaki awa kati ya losambo. Pena banzi ete motei mosusu azali awa, oyo akambaki libondeli na tongo oyo. Tokosenga na batei nyonso oyo bazali awa, ata bazali banani, soki bakoki koya awa pe kotelema na etumbelo oyo elongo na biso. Pona mwango nga moke, soki bolingi bandeko. Pe bato yango, ndeko ben, natondi na yo, boya awa pe botelema pembeni awa, zinga na etumbelo awa, bongo tokoki kobondela elongo na bato yo, tochela bango maboko. Sika wana bazali kobeta nzembo, pe batei bazali kozwa esika na bango awa, bongo biso moko na moko tokoki kotela babeli maboko. Totala, kouta na ngambo ya ngomba kuna na komona moto moko azali koya. Akesanaki na bato mosusu te, azalaki bobele moto lokola bato nyonso. Na nzoto moke, mwa motau. Ndenge tomoni ye akotala, na miso na ye likolo na likambo oyo ezalaki kosale makuna na se na lobwaku. Ezalaki bayekoli na ye. Bazalaki na mwana mobali moko kuna oyo azalaki na maladi ya ndeke. Pe na tembete, ete bango bazalaki koloba. Bikisa ye nkolo, bikisa ye. Kasi bomoni, bubele koloba bikisa ye nkolo, bikisa ye ekosala yango te, bubele wana ekosala yango te. Esengeli kozala na eloko moko simana bikisa ye nkolo, bikisa ye wana. Bomoni? Pesoki na koki kome mabino kondima yango, pe kondima yango na motema na bino mobimba. Boko bika, soki na memi bino komona penza emono neli. Sika Kawa botala bayekoli bazalaki ya kotelema wana tango mususu koningisaka ye, tango mususu kotindika ye makasi penza. Ndima yango ndeko, ndima yango, aleluya, ndima yango, bikisa ye nkolo, bikisa ye. Kasi molimo mabe atikalaki bobele wana, po ayeba kiete, kondima oye sengelaki po na kubimisa ye ezalaki te. Kasi tala moto moko azali kokita na ngambo ya ngomba. Pe bobele na tango yango nde molimo mabe yango asosola kiete mwa bokeseni moke ezalaki na bato mususu wana. Bomoni, sikawa oyo nde lolenge ya bato oyo tolingi bazala elongo kuna. Lokola nkolo na biso Yesu, iyo. Koyabo bele pona komita lisate. Kasi yaka, linga nzambe na biso, yeba ete tosili kozwa etinda ya kokende kosala yango. Oyo nde etinda na biso. Na bongo tangwa yaki liboso na tata yango. Na kanisi kubanda wana nde nzembo oyu ekomamaki. Ekomamaki uta na liloba. Alobaki, kolo yokela mwana na ngai mawa. Po atungisa mi mingi penza na molimo mabe. Alobaki, ebwaka kaye na moto. Penzo tonaye koma kamakasi. Pe bongo na bongo. Alobaki, na memaki epai na bayekoli na yo, kasi bakokaki kobikisa yete, kasi na kanisaki, alobaki, na koki soki okondima. Sikawa, nazali na nguya kati na ngai, alobaki, pona kosala yango, soki okoki kondima yango. Nzamba kolinga kotika ete bato batungisami na kanser, baoyo bafandi awa na tongo oyo, baoyo basili kotungisama, bakangami na mbeto kotungisama na kanser, na leseni, na bokono, na mitungisi. Nzamba ya kolinga kobiki sabango pe atika yo? Ezali bongo te. Bomoni, boye, ye akwe akate, na koki soki ondimi. Alobaki nini? Po nyonso ekosalema kaka. Sikawa ndeko Tyler, yaka awa. Bongo njima kaka. Njima kaka. Sikawa wana nazali kobondela na lingete bochela bato maboko. Ataba sengeli na eloko nini, pe boko ba kolanda molongo. Ndeko Neville, yo pakola bango mafuta pe bandeko. Dalingete moto nyonso kati na liangani, na mito na bino egumbami sikawa. Moto nyonso azala kubondela na bozindo ya motema. kaka. Kolo yoka mawa, pe bikisa bato oyo na bondeli, na kombo na Yesu Kristo. Amen. Na kombo na Yesu ya Nazareth.
So many along the line watching and seeing their reaction of how they were, see how they react on an action. See, there's such a thing as an action, they raise and come forward.
Kotala ebele na bato na molongo, komona eyano na bango na ndenge bazalaki, komona ndenge bazali koyanola na oyo ezosalema. Bomoni? Likambo moko ezali penza kosalema. Batelemaki pe bayei liboso. Likambo mosusu ezali ndenge bayanoli na likambo wana oyo bango basalaki. Sima na bango kokoma na esika ya kondima. Ete tango basili kobondela mpo na bango, bakobikisama. Bongo botala mbano na oyo bango basalaki.
Now, our pastor's got a good message for us, I'm sure, this morning. One thing I'd like to comment on is the moment of the Catholic girl sitting down on the altar. A few days ago, she was in my house, her husband.
Sika oyo, nandimisa miete na tongo oyo. Okengeli na biso azali na sango moko ya malamu mpo na biso. Nalingi kobakisa maloba na likambo moko mwa moke. Elenge mwasi mo katoliko atelemaki wana pembeni na etumbelo. Eleki mwa mikolo awa azalaki na ndako na ngai. Ye na mobali na ye. Na yebani na mobali na ye kala mingi te. Pe likambo moko esalemaki, wana tofandaki na masolo ngai na bango. Esika wana nde tozwaki emononeli. Esika wana nde biso. Liboso nazalaki kosala yango awa na losambo. Kasi ezalaki kozwa tongo mobimba pe nyonso.
So, is it an honor to send me because she being a girl, another thing always reared in the Catholic Church and so forth. But she went to speak for her mother, and during that time I saw a vision of her mother.
Ezalaki pe bongo kuna. Nalobaki ata eloko moko te. Lokola azalaki elenge mwasi, eloko mosusu ezali ete atikala kobokola mabobele na losambo katoliko, pe bongo na bongo. Kasi abandaki koloba na tina na mama na ye. Pena tango wana na monaki mama na ye na emononeli. Na yebisaki ye pasi ya mama na ye, pe na yebisaki ye na mulai ndenge mama na ye azalaka. Yende akokaki kokata likambo yango soki ezalaki solo tote. Na mona mama na ye ata mokolo moko te. Na bomo inangai. Ayebi yango.
And the girl this morning came to the altar here and stood to make a confession and accept Christ as her Savior. She did that all this morning.
Pe lenge mwasi yango na tongo oyo ayaki netumbelo awa pe atelemaki po na koyambola pe koyamba Kristo lokola mobikisi na ye. Asalaki yango netumbelo na tongo oyo. Ndeko Neville. Kozanga koyeba apakola kiye mafuta, tala ndenge Nzambe ya salaka. Apakola kiye mafuta ya Babeli, kasi tala lolenge ya kosala ya Molimo Mosantu. Sika lokola bapakola kiye mafuta, azalaki penza kobela te. Kasi bapakola kiye mafuta. Bumoni ndenge asaliete nyonso etambola pona bolamu.
She stood as
sikawa atelemi wana lokola mokristo sima na ye kokoma mokristo ndenge tondimaka.
Now she says, would you pray for my mother? She's sick. That's the same one. So then only all of the primary of our that see someone being just saved.
Sikawa lobaki okolinga kubondela pona ngai azali kobela. Ezali moto yango moko. Bongo mafuta epakola makili boso na milobelaki oyo ezali penza na molongo bomoni pona moto oyo auti kubika. Kristo azwaki ngambo na biso nyonso, azwaka ngambo ya bato nyonso. Pe bobele tango elenge mwasi oyo akomi mokristo, mbala moko yepe alingi kozwa ngambo ya moto mosusu. Kotalisa ete molimo ya Kristo eyei kati na biso tango tobikisami penza. Na bongo oyo ezali penza kitoko, na sepeli na yango penza. Molimo kitoko ya bo Kristo oyo ya kondima. Sikawa bomi kanisela. Sikawa pona elenge mwasi oyo azaline sika moko awa. Pe mwasi mokatoliko mususu oyo ayaki. Maloba oyo na lingiko lobaliboso na zongisa losambo na mokengeli na biso. Pumoni ezali oyo.
Now, the Catholic Church was one time like this church. If you go back and read the Bible, which we believe and do know,
Sika, lingomba katoliko ezalaka tango moko lokola lingomba oyo. Soki bozongi sima pe botangi Biblia, oyo biso tondimaka, pe boyebi ete lingomba katoliko ezalaka lingomba ya ebandeli. Wana ezali solo.
But it got away from its teachings. This was the teaching of the Catholic Church. But you see, they got 600 and some other books that popes and so forth has written. It's just as holy to them as this Bible.
Kasi etangwa na malakisi na yango, oyo ezalaka lilakisi ya lingomba katoliko. Kasi bomoni, bazali na ba buku mosusu kama motoba na ndambo oyo ba papa pe bato mosusu bakoma. Oyo ezalaka bule po na bango lokola Biblia oyo.
So see what this is, you have to change what you've done if you've just been converted. See? Now, if you take, of course I guess, maybe some of you,
Bongo omoni likambo ezali ete obongwana kite eloko sali outi nde kobongola motema. Omoni sikawa soki ozwi na kanisi ekoki kozala na bamosusu kati na bino bango mibale na tongo oyo bazalaki basi ekoki kozala na mibali bakatoliko oyo bafandi awa. Soki bozongi sima kotala lisolo ya lingomba, soki bokoki kotuna sango na bino, mosala ya bantoma oyo awa na Biblia ezalaki nde lolenge oyo, wana nde ezalaki bakatoliko ya ebandeli, akoloba, iyo. Pe ezali solo, bazalaki nde. Sikawa bango, botala lolenge ya losambo nini bazalaki na yango. Bazalaki kokutana na mwa esika moko ya pamba-pamba, bazalaki koloba ata mokete, Maria Losako, to tata wabiso. Oyo wane ezalimi mesano ya lingomba. Bazalaki koloba nini? Bazalaki kosanjo la nzambe. Bazalaki koganga. Bazalaki kolela. Botala awa na misala mibale, tango Santo Toma Petelo, na Yakobo, na Yohane, pe bango nyonso bazalaki elongo, Biblia elobi ete bazalaki koloba minoko ya sika. Pe bazalaki koganga, na atako sala makambo penza penza ya kutondisa mana molimo. Kino bazalaki kosala makambo lokola balangwa ki masanga. Na lolenge ete ata bato ya libanda batunaki. Bato yo balangu nde masanga. Nasima Petelo ntoma, mosantu Petelo, tangwa tele maki alobaki. Bato pe bandeko, bato oyo balangwi masangate. Kasi bato ndisa mina molimo. Ndenge bibie alobaki, sikawa oyo wana ezalaki lingomba katoliko ye bandeli. Koko kana na malakisi na bango. Sikawa, bomoni si manamibu pene na kama mibale, bato elo kumo vandai kokota na lingomba. Bongo basala ki nini? Basala ki ebongiselu na bango ya liboso na likita ya nise na mobu koto motoba na motoba. Si manambotama. Basala ki ya bango... Tango likita ya nise, esalema kikuna na nise, na Roma, babanda kiko koti sabato nyonso ya lokumu mingi pe, babongisa ki lingomba, pe basala ki lingomba. Simana yango ekabwana kimba la mine eto mitano. Balongwa kina yango kino na episkopo, kolongwa na episkopo bakoma kina papa. Pe kolongwa na yango ba greki orthodox babimaki na ba mususu ya ndenge na ndenge. Kino bakabwana ki penza na esika bozali komona yango lelo. Ekabwani penza na biteni ndenge na ndenge. Kasi eloko tozali komeka kosala moninga na ngai mo katoliko. Omoni, biso pe tozali ba katoliko. Tozali ba katoliko ya solo, ya ebandeli. Pe kombo ya lingomba oyo bazali kobenga biso lelo, mingi mingi bazali kotala biso lokola ba pantekotis. Po tondimelaka na lipamboli ya pantekot. Ezale sika wana nde lingomba katoliko ekomaki ebongiseli. Pena bibongiseli na biso ya Pentecote lelo soki mokili oyo ekoki lisusu koomela mibu kama mitano. Ebongiseli oyo ya ba Pentecotist ekozala lolenge ya libanda koleka ndenge lingomba katoliko ya Roma ezali lelo. Yango ezali obobele kokende mosika ndenge moko. Petango bakomi ebongiseli. Bakomi si yango lisanga moko boye. Pe bango bakomi bobele bandimi ya lisanga moko boye. Pe milimo oyo ebongwani te. Pona bandeko nanga balingami ya motuya, nibali pe basi, pona bino nyoso, lokola mosali na Nzambe natikala koloba likambo oyo libosote na mokili. Na lingomba oyo, natikala koloba te. Kasi lokola mosakoli na nkolo, na lobi na bino. Oyo ezali pole. Botambola kati na yango.